Hey, some of that. Me and my niggas, we are selling just to get pissed some of that. Pissed some of that. Pissed some of that. Atashing me, I na pigwa to ya chindo ze to si pissed some of that. Pissed some of that. Pissed some of that. Me and my niggas, we are selling just to get pissed some of that. Pissed some of that. Pissed some of that. Hata shingmi ya inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu, sio mpaka di pesa wendefu. Shorofa kungoja di mpaka nipate kiti tacha kosta ama bus. Maisha ni tough, wesema tu maisha ni tough. Na kika bare sana pesa di ototo anasema eti pesa imwa kifu. So me and my niggas we hustle just to get cheddar kumanga na castle. We fighting disorder, yeah, we tussle the referee. Anatupigia mawiso my niggas, I'm tryna get paid. Nafanya ribaba na food on the table every day. Tupige dili tuwe vizuri, my guys is shillings. Mina ita pesa madafu, ni pesa tuwe maji ya kunyo. We stuck in this life, cause pesa ya mtaji hakuna. Wakati chef anaonga bogi wasichana, street wana safari like sambu na nguna. Noma, pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shingmi ya inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shingmi ya inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu, no matter iwe safi ya machafu. Na changa iliweze kwa ndefu ili niweze kujenga gorofa tatatu. Mina vota futa we uliza viatu. Leo nzega kesho na kimbiza miatu. Mi mtu wa machaka pori kaa chatu. Passport imeja maviza you walking. I'm back, let me get this rap money. I was just gone for a minute, I ain't running. Nilikuwa na take care of my business, all of my winnings. Nipati chapa nyingine. Pesa madafu, ya kweza pata chesa wa makeks. Bado kuchustisha wa kaks. I'm sick of the fact that me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. I don't give a F, you a note or saraf. Mina venda rest, logo tapasuka mapafu. Na chesha, so nipate pesa israf. Mina taka niwe to financial enough. Riff. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shingmi ya inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we are selling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Hata shingmi ya inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madafu.